Ekitavu ekivaamu ensimbi ez'okutumbula ebyobulamu ekyensi yonna ekya Global Fund kiwaddeyo obukadde bwa dola za America 2.5 eri Uganda olw'okwanganga ebimba okuli akafuba omusujja gw'ensiri ne Mukenenya mu bbanga lya myaka 3 okutandika na guno ogwa 2026 okutuuka 2028. Kitegeeza ensimbi zino zisalise n'obukadde bwa dola 8 okuva ku bukadde olukaaga obwa dola ezaawe bwa Uganda okuva mu kitongole kino ekya Global Fund. Akulira ebyobujjanjabi Ministry ebyobulamu Charles Olalo agamba nti ensimbi zino okusalika kivudde kusomoza okuzzeewo mu buvujjirizi mu nsi yonna. Bituukiddwako mu nsinkano ekwata kusoosowaza obujjanjabi eri akawuka aka Mukenenya, omusujja gw'ensiri n'akafuba wansi w'enteekateeka ya Global Fund Grant Cycle ey'omunaana. Olalo agasseeko nti kaakati olw'okendeera ku nsimbi eziva mu bavujjirizi, gavumenti kaweefube egenda kumuteeka ku nteeka za kuziyiza ndwadde okuli omusujja gw'ensiri nga bafuuyira mu mayumba g'abantu, kwossa okakasa ng'omuwendo gw'abantu abajja bafuna akawuka akaleeta Mukenenya gukendeera okuyita mu bantu okuba kubanga empisa eziyiza akawuka kano ey'emyezi 6, kwossa okulondoola abantu abalina akafuba baleme kasiiga balala.